You're listening to the African Music Mix on The Voice of America.
African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
Thank you. Napoli, Tate, Giali, Funa.
Listen to the sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix on The Voice of America.
Something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now another song.
Oh, yeah. Free on your favorite radio, VOA Africa.
Tori chonacho kilinyo nyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumisha taji sikiliza yetu mistari kahojelo adibaji uniwezo wetu ndugu mola donto aji Tori chonacho kilinyo nyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kufishe taji sikiliza yetu mistari kama jeloni baji uniwezo wetu ndugu mola ndo mtu waji na baki nikijuliza majibu baro nigiza labda kuzuke mjiza kubadili hizo fikra za doto na herf au wazila ndo vipurf kamili kuwa batili hizo ninjama potofa kika maji wa baridi ya kiwa ndana jokofu nami napima pembe panapo mstari mnya off
Sitaki kula mifupa, nataka kula minofu. Au niweke tenzi nyepesi, uelevu uwe mwepesi. Nipate kiokos, na nasulizi hifasiri. Nondokane na giza, nikaziwe mwanga wa kandiri. Umiza kichwa MC, usijionekane batiri. Shika mic kwa diri, au tue hongo kwa siri. Hip hop China kiss, itaonekana si msafiri. Nasto isikata maa kweje rap tuweke nadhiri. Konjesha kipaji kabiri, na ndipo watapokiri. Nilionyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumishe taji sikiliza yetu mistari kama jilodi baji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji tolicho nacho kilionyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumishe taji sikiliza yetu mistari kama jilodi baji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji fanya kwenda mlama kama jahazi lisha zama funguwa jichora chatu rekebi shamboni sasta zama kivi kio nacho au mesahau sini za zama usipo ziba ufa utakuje jenga ukuta na mahute kimbiwi mali popote takukuta isledi atapa kushika kika hapo tofurukuta huni fando lisi wa hip hop ndani ya bongo na fresh takidogo wasani kutupia na madongo awelevu mecha hisha na ufahamu katiko bongo marafiki wanafiki bado naleta kimti manyongo machezi trukza mzao eti paka pewe hongo wapi na kuenda jamani kumbu kendi tulipo toka kweli alikuwepo na sasa yupo bado anafoka tazidi kuropoka na kemia wolf hata choka japo mambo yake kwa sasa yapo kimshazari wengi alikata tamaa kwa kuona fani hii atari halipiga moja conduct test zari kime tari wenye vipaji wa shiki na fast wazugaji wakae mbali yeah katita maa kwenye rap kweka nadhiri kwenyesha kipaji kamiri na ndipo watapokiri tolicho nacho kilini onyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumishe taji sikiliza yetu mistari kama jeli wa dibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji tolicho nacho kilini onyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumishe taji sikiliza yetu mistari kama jeli wa dibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji mungo kwa sasa nani anastahili kuvishwa taji aitwe mfaruma bongo kwa konyesha chake kipaji mbunifu wa tenzi watokusio sichotaraji konyesha upeo wakili hadhira simone mzugaji wapo wenge wenye uwezo lakini wanakosa mitaji ndicho chanzo kikubwa kina choficha vyao vipaji walio juu kwa kweli wengi wao ni wazugaji wachacho batishaji moja moja wana vipaji kwa hali kama hii platinum bongo tustaraji na kuna testa ili vyo vyote kuvishwa taji sikumbazo na shangwe na kelele za watazamaji ubunifu wa tenzi na style ndizo zinazo judge siweke mbele kipato mkazani grab kuna raji rap ni wito wala his fan and pito darasa la ushauri ushauri adhira pasipo malipo wewe ni msanii jicho la tatu katika jamii fundisha kinadharia kimatendo kama nabii na rap takubaliwa tukienda kwa style hii ila tusikate tamaa kwenye rap tuweke nadhiri kuonyesha kipaji kamili na ndipo watapokiri our record amit wazugaji wendajo kumishe taji sikiliza yetu mistari kama jeli wa dibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji tolicho nacho kilinionyesha kipaji kwa fanya wazugaji wendajo kumishe taji sikiliza yetu mistari kama jeli wa dibaji uni uwezo wetu ndugu mola ndo mtoaji
The music continues on VOA Africa Music Mix.
Mogisa tonga na guru chimanga po amonke apeo baba
amonke ape
yeti salangia na muziki
na muziki
kai taratere o minamo
taratere ndari tinga wala eke tuti kai taratere
abao Bertrand Belloum Ibrahim Kambou grand routier Petit bain. Sous quoi constant?
La nice est commencé, c'est moi qui tape. Pas de ce tout à la si single. Pique à gâtim bique.
Dominique Darlan, Tantine et Liliane Le Perrier de La Réunion. Arsène Dissa. Edgar Garcia, Chérie la Marinette à Orléans.
An hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Thank you.
There is always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America.
We talk about Jody. I told you. sweeter than honey and less than half the calories. The African Music Mix.
African Music Mix.
On the Voice of America. Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Boom ne bai, bim ne bai, shim ne tai, shed away tai. Boom ne bai,
Jim them by, ship them die, can we die? Boba be mwa tumpai, eno no, kwa bina kuwa mechai mwa botai. Bofa be mwa kembani, ame sila kye sai. Mi hi him, be chin chin to safi dai, asa si abai. Boba be mwa tumpai, eno no, kwa bina kuwa mechai mwa botai. Bofa be mwa kembani, ame sila kye sai. Mi hi him, be chin chin to safi dai, asa si abai. Me shas yes me daddy boys, and yen. Mini mami wa tap tina nsuya siya tunte. Wapuwa mi hiya kuma, wapuwa mi sek. Me mobra keke, when you am a tree new up, Kadika Temen Cape, way, now what it ye a tafu, the mamutye, Mumuya Messere, Mosa, I am mobo, one time to Google them, and I went yakom for. Wouldn't him send a count to man to what's my wedding come up? Wouldn't him say, Madame Motia, a funu pongo, magicians, almost alive, Benjamin Pipo, Matunya Mentia, how my justice, a shamipo, Sashi, new what a town for, met me a yo, one chairman car, my member. I been feet past hour, me babu asu, I'm a nefiti. Yepo, me come a sem, trodo, I feel way, me ni a break call, semoja, tokum tokum, me tete yira yira semoja, me dare call, semoja, me numun tesio, and a new Robocop, pre poor, I see and your girl bro, ne bet me up on me so poor, what to cobila, me mao demini fa, wunt me me belkum, nempese, minifa, a popo tie, me hua, me buen is here, woke on soon I miss. I can't get here and to get here. Oh, whom I would talk could say, one slummy, I won't for what you said. Who food day, a full way, coming up, Madame, who went to Slocum, and Yada, and that's not what I've been a far home, and put our Nancy, and put our free Adam home. Once Napobia, Madame, who quite proud of me, when my name come here, I'm born now.
Boom, them by, give them by, shoot them die, shut away die. Boom, them by, give them by. Shoot them die, can we die? Boom them by, give them by. Shoot them die, can we die? Boom them by, give them by. Shoot them die, can we die?
Boba be mwa tumpai, eno no, kwa bina kuwa mechai mwa botai. Bofa be mwa kembani, ame sila kye sai. Mi hi him, me chin chin to safi dai, asa si abai. Boba be mwa tumpai, eno no, kwa bina kuwa mechai mwa botai. Bofa be mwa kembani, ame sila kye sai. Mi hi him, me chin chin to safi dai, asa si abai.
Emo, dira ho, piti, adi efi suruba.
Shoot them die, shoot away die. Boom them by, give them by.
pai, Jim ne pai, Jim ne tai, Jim ne tai.
No tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Na bene na tua.